Bismillahirrahmanirrahim. Hadith number 4. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an utaza ukuba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wathi. Ukuba nibona indoda ezimiseleyo ekuyeni emasjid. Ibani ngamanqina ukuba ine iman. Inene uAllah uthi. Imasjid ka Allah iya kugcinwa kuphela ngabo bakholwayo kuAllah nakwimini yokugqibela abenza isala banikele ngezaka. Isahluko sesithoba, ivesi yeshumi elinesibhozo, Tirmidhi and Ahmad.